paper. I go a brother, uncle walk a mother, see the good dinner. Ali a papa, I go a brother, uncle walk a mother, see the good dinner.
Sina nguvu tena, sina nguvu tena ya kusema. Najipa moyo bado mapema, iko siku nitakumiliki vyema. Changamoto mingi lakini kubwa ni you. In out kwenye moyo naona deep you. Umekaa tulivu ni viwango vya juu. Solo bila crew, wakisema hatuendani kwa nina huu. Love iko true on a true color. Milango iko wazi siti kitanda lala. Ukisema unitafune ni sawa. Siwezi kukimbia sina mbawa. Kupambana na wewe sina power. Tambua koti la babu alikosi chawa.
No one, no one, no one like lion.
Like lion.
No one, no one, no one like lion.
Like lion.
Sina nguvu tena ya kuwa simba ni mkali. Sina nguvu tena kuwa simba ni mkali.
Ni mkali.
Aliua papa, akaua brother, uncle waka mother, sina nguvu tena. Aliua papa, akaua brother, uncle waka mother, sina nguvu tena.
Fanya vile unataka, hata kwenye matata. Shida nitasakata, rumba. Na tutatumia kaniki zipata. Vumba, mapito na yapita. Nunda, oh, sina tena nguvu. Sina tagu babu, twende moja 101, nigusie nyavu. Na kuona mashaka, na kuona masekeka. Na kupenda mpaka naisi na vuka mipaka.
Ukisema unitafune ni sawa. Siwezi kukimbia sina mbawa. Kupambana na wewe sina power. Tambua koti la babu alikosi chawa.
No one, no one, no one like lion.
Like lion.
No one, no one, no one like lion.
Like lion.
Sina nguvu tena ya kuwa simba ni mkali. Sina nguvu tena ya kuwa simba ni mkali. Uncle waka mother, sina nguvu tena. Aliua papa, akaua brother. Uncle waka mother, sina nguvu tena.
Chinana X double 6.